siyani Iga mafuna tikola chilungamo Chilungamo chitaza jiani Chilungamo chiyambile mabanja mwatu Madela atu nizinchito mwatu Mabungwe nzipembe toko diadito Kumenego Kefe, siti konda zomweti mafuna Ale yesele lazifunseka Kodi ineyo ndi wachilungamo Limbali matiti zijitila ena Zomweti funa titajitiridwa Ujo sikisoso jili maso mwakomo Kuti uone umbava waine Tetanya sizo jiti ganti kole
Yadi dose sisi chakalite
Otu pondeleza mpa wiko mwe kole nti kole
Niku so wajiko nti kwatu
Katangale ye mwe akuchuka na yandalewa
Niku konda sipuku kwatu
Jiteteso jo mwe alepela polisiwa
Ni umbanda numbava watu
Teta katangalo mbafa kupandi kupa
Ngati dose tosita karibe
Unde ya Malawi tigwirizane Udiditete mafuto atua Mafuto omwe ya kazi kigalelo Ndizo tatila zankalidwe watu Na masie ya kuzunzi galelo Uso wajilunga momu Mbezo zingo kaweka nase Wina kusowa kwa jilungamo Fumu singa tete nyasi soji tika nzigole
Ndadi dose sisi takalipe
Otu pondeleza mpawi kwa mwekuli nzigole
Ndi kusowa jikonti kwa tu
Katangale ye mwe akuchuka na yandalewa
Ndi kukonda sipuku kwa tu
Teso jomwe alepela polisiwa
Ni umbanda numbava watu
Niza tesa katangalo mbava kupandi kupa
Ngati dose tasita karibe
Abale anga, baebo lima ati, kodi inu wa mwemu malangiza ena kudasa majide makalido oiva, inu nkumajida zomwezo, muma kaneza kuti musa kulumoka hapa jiweruza jamulungu, zomfesa jisoni kutipo mwe kukula kwa nchilidu wazi pupu ndika tangale wakula zedi nziko lino, omuwa tandizira kusiana kwa pakatipo osawo kandole mela, makulantu ambiri, tasa anka kumango ya nkula soda ndika tangale, omosa funa kusia nchilidwewu. Of course, I'm not a pastor, but I'm not agreed with other pastors who talk to their followers always. Perekani, perekani, nujuma mungajibesa kumamba. Iwo mkumali mbirana zo perekedwa zo machedwa zikwaya za ziko la pasi. Koda amenewa, ndatu mikamu ungudi. Of course, I'm not a lawyer, but I don't trust with other civil society organizations who receive donations through people with disability, orphan people and others. Koma boma likakupe mpani kutita tipatsani ripoti la mumu kuhisi la chito ndrama zumwe mazilandira nzila lantu ama si Kumakuia kulusa mpana kufuna kwa mbisa zone tselo nziko Kodi atapatsika ziko awa Banga kare jilungamo Even the late soldier Moses Banda says Jimenda juona batziko pano Tango kumana kuboka oka kwa mbila andale mabungwe nga kare nzipembezo Amalawi, hivi ni boma litapeka teka la paje tuende siratiko lino Ubungu loto na zipuku ndika tangale Siza tesa katangale, jifuwa katangale, nijikaidweja ziko latu Amalawi, tentose tisanke katangale kukhala mdani wathu wamkulu. Ndikusiya kusekelera awo amakulama nkhwala mzipatala zaboma ndikumagulitsa mafamasi ndi maogala mmadera athu. Awo amagula chimanga m'madi maga mmadera athu nkumatigulitsa pansika motibera. Awo amabisa mafuta akhali moto m'manyumba kuti atsogoleri nthawi zonse azioneka olemera. Tisiye kunyengelera apolisi pansewu akatipeza ndi mulandu ndipo akakamiza kuti tiangoloka yasakanga chembe. Tisiye kuopseza mabungu a SCP apolisi akakhala kuti akufufuza milandu ya asogoleri athu. Izi zidathandiza kuchepetsa mchitidwe akatangale dziko lathu. Watikalekelera umbavu a mzipembedzo m'mabungu akakhale m'madera amene kuchokera. Tikumbukira kuti anthu omwera kutsogolo kwa adzakhala anjali tizasankhanso kukhala atsogoleri. Tizembekezera boma la mtundu wanji. Oh yes, Vaxios here to teach the truth to God, be a favor with him God. Let together to abolish corruption. Kuti tonse pamodzi tipange malawi okomera tonse.
Potupondeleza mphawi komwe kuli ndzikuli ndikusowa chikondi kwathuku. Katangale yemwe akutchuka na yandalewa ndikukonda.
Download music on Sarat
ndumbava watu tizathetsa katangalo mbava kupha ndikuva
version music.